chamba chanja si. Flow hii ndiji hita si. Ugubila ndio wini la si. Mpewewe, mpewewe, mpewewe. Kuyimba kuswamba kumfeka ndipewewe. Kuyimba nyimba gulu kufira ndipewewe. Ndimata kuyimba se kusonera pasi nje. Ndipewewe fela pepa saka nidwa. Kufaya kustu kila nyimbo saka nyika. Kukoledwa kushow keto mkuka ifilisa. Kuka mwazi bao game lazo samsipisa. Ndipewewe jisu gama iyada. Jimufu josi mpina gena kubwela yonjanja. Ndipewewe jisu gama iyada. Jimufu josi mpina gena kubwela yonjanja. Pewewe ndiyo plan si. Umayimba chamba chanja si. Flow hii ndiji hita si. Ugubila ndio winira si. Pewewe, mpewewe, 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 mpewewe. Icha yosa pisa icha. Red eye maso firu ndi masura zija. Bapa mana mafila pinzo samira zija. Nikanguluwa sun mafila sipiwewe zija. Afana mbila funa kale njambi jaswe. Funa wapewewe nga di machini ni jaswe. Nima ngubwela ndima easy gear one eh. Nima ziwa sanga magendri ndipewewe. Pasa na mita apapo custom Peter. How much power ndini mbizo ndete ngani picture. I say pasa na mita apapo custom Peter. How much power ndini mbizo ndete ngani picture. Pewewe ndiyo tane si. Umayimba chamba chanja si. Flow hii ndiji hita si. Ugubwela ndio wini la si. Zomba City, M Dubs, ay, ay, ST, ay, 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 Yagi, Zomba.